live on the beat.
Macho kinitazama, kashindwa kuhema. Unazidisha dozi, katoto kipu wani scones. Shepu mixa kama wema, lulu diva kwaya kama pozi. Nipunguzie dozi, nipunguzie dozi, dozi. Unanipa mumimu, kunipenda bila kunanisha. How you crazy, crazy. Nipunguzie dozi, nipunguzie dozi, dozi. Unanipa mumimu, kunipenda bila kunanisha. How you crazy, crazy.
Mapenzi unayonipa, siku saba za wiki ndo kabisa. Na wakata midomo wanafiki, japo ninadhiki ujari. Unamini tutafika kwani maisha safari. Relax, ukiwa na mimi usiwe na hofu. Nitunze kwenye moyo kama maji kwa jokofu. Ngekuwa teja kama ungekuwa cocaine. Nipe joto mama wendo yangu hoping. Now, I can't imagine a day. Vile nimefika hata siko say. No drama, no game mama sita. Kila nachotaka, amini nitakupa. I say picha linaanza ni mtoto wa kichina. Ila siyo superstar, yani bongo hana jina. Sijuti kumtemea ya madini. Ana hazi ya velosa, Lamborghini. Na isi nipo kitandani. Mina ota kama ndege ipongani. Na imeisha
mafuta. Macho kinitazama, kashindwa kuhema. Unazidisha dozi, katoto kipu wani scones. Shepu mixa kama wema, lulu diva kwaya kama pozi. Nipunguzie dozi, nipunguzie dozi, dozi. Unanipa mumimu, kunipenda bila kunanisha. How you crazy, crazy. Nipunguzie dozi, nipunguzie dozi, dozi. Unanipa mumimu, kunipenda bila kunanisha. How you crazy, crazy.
Kwenye mapenzi ni kunivutaji kozi. Nauma kichwa nauma tumbo wende dozi. Na niuma loni kilona lako chozi. Oh shit, haudati na matozi. You are my one and only. Sometime I miss you, baby I'm sorry. We are so happy together. Please allow me to make it happy forever. Na hii ni kwako mama. Nimetulia sijiwezi kwangu wewe kifaa. Niamini mnyamwezi. Wendo kila kitu na kwingine sitamani. Baby come close, don't leave me alone. Surely una voice time. Mithiri ya wema sepetu. Jicho linavutia una bonge la shepu. Kiuno chako kama Mneso Vazaji. Ngali ngali kama Nicki Minaj. Umefanya nifikiri that I can be respected if I'm empty man. So I have to find the way to light the pocket man.
Macho kinitazama, kashindwa kuhema. Unazidisha dozi, katoto kipu wani scones. Shepu mixa kama wema, lulu diva kwaya kama pozi. Nipunguzie dozi, nipunguzie dozi, dozi. Unanipa mumimu, kunipenda bila kunanisha. How you crazy, crazy. Nipunguzie dozi, nipunguzie dozi, dozi. Unanipa mumimu, kunipenda bila kunanisha. How you crazy, crazy.
I love you, girl.
Love you, girl.